busa gushakira amahora handi mu butunzi mu mafaranga nayarimo mu mashuri menshi mu mazu mu mamodoka meza nayarimo mu myambaro ihenze nayarimo mu byo kurya byiza ndetse n'ibyo kunywa biryoshye nayarimo ushobora no kuryama ku gitanda cyiza ijoro rikakubera nka manywa nusinzire nshuti yanjye reka nkurangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari uwahamanitswe niwe nsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zari imitwari kuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure n'amahoro yo mu byari kubite kavuga aho Yesu atari haba maganya kwitotomba no kwiheba no kwihugira aho nibyo wahabona na munezero namba wahabona nubwo wakwiyumanganya ugaseka ari kuba ubabaye sanga Yesu bimubwire n'inshuti yawe araguha amahoro adashira nuzongera kubabara reka murangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari uwahamanitswe niwe nsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zari imitwari kuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure Yesu ageze na mubabaro uharangwa Yesu arabihindura bikaba bishya ibyo kwihebeshaga bikaguhagarika umutima bigashira imbuto z'umwuka amahoro gukunda bagenzi bawe kwihangana no kugwa neza bikahaba ibimeze bityo nama tege kwa bihana abo bayobowe n'umwuka wera nibo bazaragwa ubugingo reka murangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari uwahamanitswe niwe nsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we araguhamagara ati mwana wanjye zari imitwari kuvuna n'ibikuremereye maze mbikwikorerere muruhure reka murangire insinzi ubura amaso yawe urebe ikaruvari wahamanitswe ni wetsinzi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we aramuhamagara ati mara wanjye zari mitwari kuvuna nibikuremereye maze mbikwikore